press yeah. music, baby.
Another one. Dula Sato MC. Yeah. Songoli. Wakali wakiamua zugaji woto anasizi na chafua losafishwa madoa mfano wa masizi wapi machizi boti wapi machizi shows TMC chuma chapua pinzano wapate ripoti mistari yao butu ya kwangu ni shai koki uwezi sikia pa na pigia mapigo konki hizi punch sola ini mapigo ya Bruce Lee za mwezi arubaini na waficha kwa fasi pokea hizi habari uenda zika kufaa wakikataa wao imanishi kwamba haujui wakikupinga wae manishi kwamba haikui dupi biti hiti songa sani blacky baki powerful king kong kama ngoma kari basi seti ringtone ringtone
mfanya mnavofanya hamniwezi kamwe hamniwezi kamwe hamniwezi kamwe na mimi na jamine mwezi shindana na mimi basi oh no na mimi na jamine mwezi shindana na mimi basi oh no
adui ndani atageti unazani atapona vipi hawaifichi siri nyete atakama wetu nze vipi hii ni pipi ya kijiti vicheche wacha wailambe nisha make mashabiki haters watu ajipange nina sum kama nyoka chawi kashaji roga ganga achaji gange tamu unaponoga kama hujamini piga nyanga kaskazini na kusini kwangu ni moto chini kama sugu na wachoma misiri amiba samaki hawataki wanagoma nikitenda haki ndani ya biti haki ndani ya street team lafi mwenye uroho mwacheni ale kibudu nyoka mpenda shimo kazama shimo la wadudu magonjwa daktari hugundua kwa vipimo hingoma si ya kitoto huu siku wa kasino haters cha wapima malazi yenu chuki heshima niliyoweka lazima mpige salute.
Mfanya mnavofanya hamniwezi kamwe hamniwezi kamwe hamniwezi kamwe na mimi na jamine mwezi shindana na mimi basi oh no na mimi na jamine mwezi shindana na mimi basi oh